Studio Tamani, Alhaji Malifu. Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Ganyi kanti to bogi jane fawdo hala Mamadou Sama Seku jam nyali sakrabe hedibe. To jema e manaka jamar ne woyti ke tacci gollongol timmatan jam e kura e be dar lam ko be fiande gol dabare. Ci dal hakune Mali France be di satude le botu conseil de sécurité kenyan leydi France yeddi hayfali Mali yeso onu. Golleji mbeerna batu modo ben do kabaru gollena jogiti bamako do hakunde bibe leydi ndi gorbjer goto fufuno e famu mudum bangal ben sifaji hewtagul deje dumide di ngon sembe kabaruji amen da hande kikiri alal bari sappo e jene octobre 2022 bisimila sakrabe ñafudo sakrabe sabi taccugol kuran en jam sato fufu yimbele yogabe metta ma sanne leydi ndi ñande 33 de to jema tonno le lam ñono ñawro mongo jama o tacci lawul yalla lam ko ben ngatan hakkilo dido telaji di to minaka tonno kay ben ana buri lewru hande ku kado tidala dawraka kambar dun no be ngotike lam o kalifa goita won ko hebe ne kay dafa sango Ousmane Niali Bouli e Fatoumata Mayga
lebbe didi joni kuran en jam ana tacci to jema to dum wadde 33 yabbene de himbe hewbe jalti wadde majer hollitinde wida be tampi leede jonte didi cagitide nankunte jakite kumani do hala bureau jeunesse jema
mingala kura mingala ndiyam ana buri jonte didi laabi didi miden joddo e mer kanye kumandam wakati fu be mbiamin groupe ngaydi ana e lawol warde jema ka fa han wala ko minji min kaldi horebe be do e aljumaare so wala ko bilti asewere min jaltan
mena kalisa halleji meden di golleji bangal kebal kewdi anandari sabe tajungoji kura indiam VCD barka horeje societe civile menaka
min gonti dalla ndiyam wala kuran wala hewbe ana gollida e kuran yide no rafi denaku o satti mawnirinde ngendi ana e nibbere dum hana les regions
horebe e de menaka baltini hakillaaji wiren dabereji fu ana gonde bamede faadi tidallaaji kebene jogala Ousmane Bagayogo jubbino golleji e de menaka
min kebino tidalla groupe ngay nay e fu dari min kalni direction mawdo o jattoaji Allah hecci kanyi be noddi kam wiide pies ngaji kesi kebama fa groupe o mojjintine yalla jama o fu heba sago mun
tajungoji kuran indiam antakita wadde sanne le deandeji yogaji bamako
sakrabat tuta glaj baw du kabar jon banga bembe am Facebook et Twitter leydi Mali ndarri France mbiyan nuddude batu jujure conseil de sécurité sab tiagal mbiyan e bangal hayfali di leydi Mali e holiti oni to ndam ministre leydi Mali kumani do mbiyan guldal hakkunde leddi Abla Diop holti wiide mbiyan o do batu o lato sababu holtinde dallaji ngudude de kenya dum mbiyan dum hala yeso mbiyan conseil de sécurité Imran Akilu Mayga on ko en ke dafa sang Oumar Bagolo e Fatoumata Mayga
Nicolas de Rivière ke yado leydi France ni le fête de conseil de sécurité holiti wiido halaji yo pene wala fu do habbi ko gouvernement leydi Mali ndi haliko
la France a barayane e furnude avioji mun le Mali mide seli wiye miden jana do sariyaji de min kawri do mun
kanko Ablaye Diop ministre kumi do hakkunde Mali leede le goddo holliti mettima ko san le o do botu wingonga halaka hen
maintenant que
joni ko France fuddi jabaade e fentude ko haleteko miden darde be dokkami yamari yes conseil de sécurité kanye yes adnar ndufu mi ngadda talki kollitoji e ngonga min goni Mali yo ngendi holare miden andi dum halaji teddudi di pene kana tawede hen
lami do hakkunde Mali leede le goddo wiccile kurde hakkeji mali an jabbe leledi seriyaji mudun dan jadde le ko warta ko wiso dun selay tan mali nawtirto seriyawol gol no dirta article 51 nations unies rente hore mudun no Ablaye Diop politri wiide
yuba inde kebe defi kebe mbiyana bangal orientation yaltan fay boyata mbiyana dun holti kanko horajo gullirande docteur Zakaria Kone mbiyana holti wiide fedde humaninde o do golle o tilike golle mudun mben tilato golle to fay boyata denno handi dun kanko dramana magi kedo fostango Fatoumata Mayga
au moment où je vous parle
e wakati joni o golle o futiliki ko heddi tan hono ko wowi arande hawrininde directeur MFU kalninde be ko heba hikka hama fu hokka hakkille mun dun watte alal bare sappo e jena e lewru octobre le hitane 2022 tiagal dun kabaru o halente jama o fu dow duwaw ministre kumanin o kabaru jande
du ministre de l'éducation nationale
tokkuritum holtan wiide mbiyan kanko tindino kabaru jande kumaniɗo ben cukaku kapp kuri mbiyan yiyaka na wara gila mbiyan jaltal ñande alarbare sappo e ɗiɗi octobre e wi golɗiɓe makko mbiyan wi kuri yaade kuccala nden ɓe holti wiide mbiyan faytir fomako ɗum heɓataki wattu joni o mbiyan won tew mo yiya e mbiyan sere usine karanga to mbiyan nokku hakkude kuri e kuccala donno imma daraja gondi waɗede yala andute homo mbiyan oɗo tew o yo homo noon nden miccitan wiide mbiyan yimɓele hewɓe mbiyan no gondi mbiyan motoŋaji mumen tetama e mobilaji mumen e dewi ngulɗo ɗattol lebbi ƴaɓɓi ɗiɗi fande li kabaru mbiyan to masina toon ley laamu segu holtama wiide mbiyan ñalowma totodiral hakkillaji hakkude jamar nde landinama ñande sappo jitto octobre 2022 dow kabaru jogola laamu ko waratan noga yon ardiɓe pelle mbiyan to masina toon goytigui tialaji mbiyan sawinta ɗiɗo sifaji jogola bonɗo men baale mbiyan gonɗe toon ɗe landini ngalɗo kartal e dow faaba ONG Mercy Corps. Yewtere meɗen onampar hande mbiyan yowi do batu moɗo kabaru golle mbiyan bangal sababuji mutre ɗiɗi kañi ɗum hono ɗi mbawata dawrede ka noon mbiyan keɗoto kamɓe keɗo ko jama o keɗɗan ko jama o halni Adama Amadou Haydara e dow fesitango Oumar Wégalou.
Ɗiɗo murtereji laamu won ko daraki darde muɗum wakkati fu yimɓele ɓe andarta haqqeji muɗum en ko nayiri bangal jande kañe cellal fu jamaɗen wonde dartude haqqeji muɗum en wala fu ko wuncana hoore miɗen andi wona murtere nde watta so kuɗɗeɗe keɓene jogala ka laamu on handirade darde muɗum so murtereji ɗi gaɗi nokkule ɗe fu golleji muɗum daroto wattu joni o haani finede dabare min miɗe miila yimɓe fur kani hokkidirde juuɗe kañe laamu o joddo kalda yalla ɗiɗo tiɗalajal
heɓene
yewta meɗe hertande wonde ɗum woni mbiyan ko wiyete zoom sur ana yowi dow gilli mbiyan tiyallaji na mbiyan boyi jonki mbiyan kabaru gilli Adama Aydara wonko heɓene keeɗa fasango at Fatimata Mayga.
Gilli sa yiɗi a nanta a yiyata ndeyya fu ɓernde ma ana welti guite ma ana jalba ka so yonkima woynama ley gilli yaafa ɗum woni ko wiyete gume haala ivoirien en boy yonki ley gilli lalla yo goto mo yonki mum woyna mo yiɗa fey hunde guiɗra makko mbi so goto wittirima a heɓan sappo hono makko so wana kanko fu hono makko goɗɗo Mohamed Douyo goto mo yonki mum woyna e gilli o suuɗa e metti makko mo wi kammari gilli watta saɗa waya caggal joomum weltin hakkille ma barmere goɗɗo wajjan tan a matata ɗum waɗi somɓe haaldirani hono ko wiyete boy yonki o wakkati so ɗum welliki a yeggi tan hono no waɗay a bada
mbiyan fa hande bangal mbiyan kanugal saraji gonɗugol ƴewtede wakkat juuno o ndugal saraji kessal Mali gar mbiyan yewtere meɗen grand dialogue ñande altinere nde ɗum woni sappo e jeɗɗi octobre mimi haala muɗum mbiyan kamɓe gonnoɓe toon ɓe yogaɓe holtiwide wakkat juuno lendi han mbiyan hajagafi ɗiɗo golleji ɗi wattumo yogaɓe holtiwide ana hani jaati ɗumbngol ƴewte kaɗɗan kanko lal tangguere ko heɓen dow fasan Ousmane Ñalwuli Fatimata Mayga.
Caggal anniyaji kessi bangal nuygal saria ngal hoorejo parti rassemblement pour la justice sociale RCS holliti wiide laamu hakkundeji o ley toɓɓeɗa hani huncaninde hoore arande ana hen kabaru ndenako Abdoulaye Traoré.
Min kalni gouvernement o wona joni sariya ka hani weylitede ɓe kinna laamu hakkundeji o gonga eɓe gondi e wande e bawɗe mabɓe ka pelle politique en ɓe jaati goni ko kawrata dow
gotol.
Evelyn Jacque hoorejo parti AVA kañum holliti e hakkille muɗum wiide yewtogoji ɗi ɗum anayko hani huncanede hoore yalla boofi gaɗanoɗi nugal sariya ngal ana moƴƴintine
bo amiram ne kusi
wakkati joni o won kulleji ɗi gasa ley sariya ana ɓuuri duuɓi capantati han wona joni ɗum hani moƴƴintinede fati ɗum wara ɗum laata wakkati nde laamu a tette nde o yiɗno weylitinde sariya ka
kadi constitution fali
hedde konjotoɗo noddirteɗo Ibrahim Sango Momodel Mali a hollitiwide ngal nugal sariya wona kabaruji ɗi fu kiɓɓi ley muɗum kingal ngal tan woni ko ɓeyda
sagira mbiyan micitonta mbiyan hultel wiide ɗo ene timta ka warjama hannde micitoon mbawa sade fofumta ɗo bemal armen 3 wtamañ point or marnoɗon viamo 37321 ɗo e seeɗa yewtere meɗen magasine cellal yotere meɗen magasin cellal hannde ana yowi dow ñaw mbiyen hofino guiye lollirgo mbiyen ostra oste europorus ndenno oɗo ñaw ko ɓuuri hewde nayaɓe nanggata hakkude ɓeɗo nayaɓe ɗum rewɓe ɓuuri fof tambude saabu e wi dunke en ko warata mbiyen capanɗe jeegomo ley temedere fof rewɓe noon ndenno oɗo ñaw o kabal muɗum memama saabi ñalawma hetanago haɓo muɗum kala nogay octobre kanko Ousmane Ñaly Buuli wonko heɓani kedɗa fof san kanko Fatoumata Maga yo ankiri jaam
andimɓe kabaru ñaw guiye tintini wiide osteoporose ɗon ñaw nangowo guiye yo ñaw nangowo ɓuuri hewde fuu rewɓe ƴaɓɓinimɓe duuɓi capanɗe joyi ka ko laati fuu worɓe du omo wawi nanggude e wi maɓɓe e wiɓe docteur 1 neɗɗo mo ñaw o nangui ana wawi helde sini sami wakkatiyel gotel na wonko waɗi ko yaawi docteur Sidi Touré andinɗo kabaru ñaw guiye gollow hôpital Pongé ɓeydini en faamu dow o ñaw
ñaw osteoporose yo ñaw nangowo guiyal ɓi adama eɗum hewdi e nanggude neɗɗo kutteji mum ana fanɗina sembe guiyal ɓi adama ñaw o yo ñaw ɓuɓɗo mo yawata matinede sana kelol waɗa e ɓi adama so ande ñaw o woni mum
fay se tawa o ñaw andaka sanne sababuji kewɗi gattamo leyɗin sababuji ana hen ñamduji joɗade nokku goto hono ɗum e nandore muɗum ɗum wonno ko ɓeydini en wiide o andinɗo kabaru ñaw guiye docteur Sidi Touré
ko sabi binta ɗum rafi calcium na vitamine D ley tergal na ñawuji ɓoyoji ley tergal ɓi adama rewɓe celi ɓe jibininde ɗum hewdi e nangude na jaroɓe sigareti doro yaade e hono mum en na ɗum ñawu hono sida
o debbo ƴaɓɓiɗo duuɓi capanɗe joyi noddirteɗo Oumou Sidy Bé gollannoɗo kiɗɗo ley usine goto to Siguto holliti wiide caggal ko yeehi suudu docteur woni ko hollita wiyede ñaw osteoporose o nangui ɗon
mi fuɗɗine matude ɗum ley tergal am ne gollannomi ley usine mi ñallamiɗe dari guiye tergal am fuu nawan kam mi yeehi docteur ƴewtade mi yiɗi fey wande radio kaɓe mbi mi munco mi
samente honno Oumou Sidy Bé mo Ségou Aminata Koulibaly e fode jakite ɓe ɗiɗon fuu ana jooɗi kita ɓe nayaɓe du kolliti wiide o ñaw won e muɓen
guiye tergal am fuu ana nawa kam feeso hunde seeɗa heeɓi kam fa ɗum sella ana tiiɗi saabu tergal am wala sembe fey hunde yaafira kam joni sa neywi a tawratake sembe tergal wawa hemde duuɓi capanɗe jeegom tawi tampay wajibi ɗum nawete saabu a tawan golleji ɗi gannoɗa wellade fuu immirete wakkati naye waku
o ñaw nangowo guiye wawa sawrede ɗum wonno ko docteur o holliti en wiide o ɓeydi wiide won safareji ɗe yimɓe nayoɓe mbawi hokkede ko wawi latade fa keeɓa musola
ana hani ko homo fuu hayba cellal mum miɗen kani ñamde ñamduji jogiɗi vitamine ngaji kañe calcium yaltininde nayeɓe ley nangue wakkati fuu ko gaɗen wakkati fuu haro tergal fati kedde ɗen nokku goto
ɓe docteur en mbajiki rewɓe celɓe ɓeynude kañe himɓe jaroɓe taba e doroguji ja daaro koye muɓɓen